qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay u muuqato in soomaaliya ay ka soo kabanayso abaartii xumayd, inkastoo ay jirto halis ka dhalan karta gaajada ay abaartu reebtay. Madaxa xafiiska WF B ee soomaaliya, Lauren Bukera, ayaa sheegay in dad ka badan 3 milyan oo qof ay halis ku jiraan, iyada oo 650,000 oo caruur ah ay nafaqodarro hayso, halka 700,000 oo kalena ay macaluul aad u darani hayso. Bukera ayaa sheegay in 700,000 oo qof ay barakaceen iyaga oo raadsanaya baad iyo biyo. Sidoo kale waxaa qudhbaxay 900,000 oo xoolo ah. Sidoo kale waxaa jira 600,000 oo qof oo u geeriyooday cudurka daacuunka. Inkastoo xaaladdu ay xumayd, haddana Bukera ayaa sheegaya in la xakameeyey xaaladdii aadka u xumayd, iyada oo laga hortagay in macaluushii sanadkii 2011 oo kale ay mar kale dhacdo.
Today we have jumped into the window of opportunity. We have scaled up and not necessarily responded in a reactive manner. We have an ability to sustain and to maintain.
Maanta waxaan haystanaa fursad, waan ka jawaabnay baaqa inkastoo aanay ahayn jawaabtii la rabay, laakiin waxaa halista in la hakiyo gargaarka, taasi oo nagu soo celinaysa halkii aynu ka soo bilownay sanad ka hor.
Bringing us directly where we started the year into a risk of catastrophe.
Bukera ayaa VOA-da u sheegay in qaramada midoobay looga baahan yahay inay sii wado gurmadka, kaasi oo ah waxa hakiyay macluushii dhici lahayd.
At the moment we are in need of close to 300 million for the next 6 months. Without that we will have to drop the assistance.
Hadda waxaan u baahanahay 300 million oo dollar 6 bilood ee soo socda. Haddii taasi dhici weyso, waxaa suurtagal ah inaynu hoos u dhigno gargaarka aanu fidino, waxayna saameyntaasi ku yeelanaysaa malaayiin caruur iyo haweena.
And that includes close to 1 million children and pregnant and lactating women.
Bukera ayaa sheegay in loo baahan yahay in kaalmada la sii wado sanadkan iyo wixii ka dambeeyaba, iyada oo ay abaartu tahay halis weli taagan, isla markaana ay weli socoto colaadda Al-Shabaab.